professional DJ, DJ Vicky Tim.
Tuzokulaba gwe Yesu, komu kono gogu tuyambelelo, ogogu talemwa okuveda neda. Kalero tulabe Katonda, chesaba nzerero mukama. Abakabo basangula maziga, wabule adayonga tawonye. Yogera bogezi chigambo tuone, chigambo chochituze mo bulamu. Katonda wafo kole vya magero, buliomu afuno kudibwamu. Kudobozo njiwe kama futa, lunolu imbo lufule dagala. Luambala manyo kuonya, zebikomo abantu bona balike mizimu, basumululwe bafune emirembe. Gwe wagamba nti ekigambo kyotata bwekituma tekidda, bwe kiba tekikoze yogera bwogezi chigambo tuone, chigambo chochituzemo bulamu. Katonda wafo kole vya magero, buliomu afuno kudibwamu. Lero katulabe ku Katonda mulamu ngakola, totuleka okudayo mukama, nga tetufunye mukisa, nga tetuwonye bizibu. Lero buli omu afuna okudibwamu.
Munange, nzize joli, tolina ekyokuddamu. Waliwo nze lwembeera nga mukama eddoboozi lyo nga liri wala nnyo, nga tendyetaaga nze oluusi mbeera mu mayengo, nga njagala kigambo kiva gy'oli kingumya omutima neyongereyo oluusi ne sifuna. Kyeva nkukoola taata onziremu, owulirize saala yange oyogere nange, kubanga oyogera nange Mukama awo nziramu amaanyi n'enguma bekuyaayaana kwange. Oyogere nange
favorite DJ, DJ Vicky Tem. Follow me on YouTube for more mix and video. Also follow me on TikTok, Instagram, Twitter, and Facebook as DJ Vicky Tem.
Anya la vinila, ebisolo kutale, amizari sanga tewali musawo
we katunda
katunda
we katundu amanyi
ani arabirira abalalu kukubo babera bana munga tewali musawo
we katunda
katunda
we katundu amanyi
asangula maziga yamana banaku esubiri abakate omukwa gwabalema
we katunda
katunda
Nakoa we vale kubera wo Sulema, nikiwa mwana. chia baba fa era na junji sazam sazam ebi kolimone dogo sazam ebi sulo nyambalo musaiba yesu kubalwazi
Kuleka
emi kwano redia kuiwa waita mkuita benze nejitaba bolu yoga noluji lu yogana zena itaba kwete waulira na yenga mumutima zengwagala oli wange kuwange na kutonda mukwano siri kulekanze Wagambo obulumyo obukujjudde bususe okukawa mbundo okuva mu buto tewafuna ku mirembe oyambye bangi ne berabira ne wawola ne bazirya you were rejected and betrayed naye nga nkulaba obigumira laba amaziga ge wakaba Akasumbi koka jude Towani kamukwano
Tunduli danze
Zembera ye
Tunduli danze
Kole chipia
Tunduli danze Mnange Tunduli danze
Tamuli chiraba Tamuli chimanya
bako wevale Wenga mbebya ngenewe mbanku nizizu mbanja Sinanyo wanku sasule chite bimala Bienina onda ze Chave sikika jivali choko ze mbanja Muna nge kutendo lwe mizi Bako mbebya manengu omuyo Tochinko langa kwa wevale Wenga mbebya ngenewe mbanku Zizumbanja Simanyo wanku sasule chite bimala Bienina onda ze Chave sikika jivali choko ze Kumbanja Lewe nkisa Kobe manyi sikisa
Sikisa mkwano kwa
Wetongeya Tonya nisobi kako
Tongeya mkwano kwa
Mkwa kala Kwa techichiche nkua Chikeza
Tondeka mkwano kwa
Lewe nkisa Kobe manyi sikisa
Sikisa mkwano kwa
Wetongeya Tonya nisobi kako
Tongeya mkwano kwa
Mkwa kala Kwa techichiche nkua
Sipula mkwano kwa
Ndidawa Onde seto chikeza
Tondeka mkwano kwa
It is your favorite DJ, DJ Vicky 10. Follow me on YouTube for more mix and video. Also follow me on TikTok, Instagram, Twitter, and Facebook.
Nachino kanku gambe, chincha mula telo chimani. Kwate, chitufu mkuhi, togede vila labio nambi menye. Sichikisa, aoni nangeza kumpalino mutima mugongo. Nzendele, anabo. Mutima kwa chikola saga Tovo mulava Chenda vye Tondese Mukama tondie Mubiona Ondeze Chokoze Ombanja Newe nkisa Mukama sikisa
Sikisa mukwano kwa
Yotongeya Tonya nisobika kwa
Tongeya
Sikisa,
sikisa,
mkwano kwa
Tongeya, tonya nisobi kako
Sikisa, mkwano kwa
Laba kuno gubomu ako muja Gubomu ako kwesanyu Kusaba mpulile mwebi unji Kusinge juwede Kusaba vyesifunye mkugenze Wadenga nalindi suwide Kusaba mkuno ompe minji Funebio kunyumyako Banji kwabo bariaba seka Abanjere ganchela vyansala Sabye mukamo kore vyechisa Babeba mukwa baba mpereza Fune chikumi nkaga na satu Miriene vangange lava mtubo Abalalamba wabu julizi Evikulu vyokoze Elandiko mawo mchifo wesa vide Sebo kukwebaza awamuna makungula Eka echengela chida chinji Omukisa na kwa kubebu Saba kuno mukama kufulo mwaka kwambe Mukama Leke vikate vibule Vive virunchi enseko Mukake mirembe no kuimba Mfule wa murembe Mwebaze vikulu vionkolete mukamu wechitiwa Mwebale Si bate mwaba bata kumazeko Echo chinda gandhi mtage kazo okulabo burunji Elanzi kirizanti nja kumalako Kuwamu kamoli nange oh. Ontuze munyonyi mandabe munyonyi Banchime kubisa woninye samadala Onzije mulu konko omula mobu chuse Okubira babi abatanya galiza Abatanya galiza kalunji na emba sabira Naboba webirunji Mbasabira naboba webirunjo bakole burunji Wabere we mirembe mukwanga lyonna Kae chengela chive chichi Omukisa na kwa kuwe munchi Saba kuno mukama kufulo mwaka kwambe Mukama Sebo Leke mikate vibule Vive virunchi enseko Mukake mirembe no kuimba Mfule wa murembe
Sala mayumba gotua Waberewe mirembe tukasule muera
Kae chengela chive chichi Omukisa na kwa kuwe munchi Saba kuno mukama kufulo mwaka kwambe Mukama
Saba
Leke mikate vibule Vive virunchi enseko Mukake mirembe no kuimba Mfule wa mure
Echinja kampala marala masaka Nebitumbe vinana
Kae chengela chive chichi Omukisa na kwa kuwe munchi Saba kuno mukama kufulo mwaka kwambe Mukama
Otulabe mu
Leke mikate vibule
oh, Yes Lord, yes God Oh yeah In your name, in your name oh.
Leticia, Sharon, take it on. This is if
enembena eja kufuna ma enembera eja kufuna ma enembela eja Mama.
Take it higher, Evelyn.
Mama, molinya ya mukama.
Lusazi luno.
Luno lusazi.
Hallelujah.
Lucha kufuna ma. Luno lusazi. Lucha kufuna.
Lucha kufuna ma.
Luno lusazi. Lucha kufuna ma. Molinya ya mukama.
Mildred.
In the name of Jesus, I command every sickness to lose it. Mulinya ya mukama. Oh, oh, eh, oh, and twade echa kufunama. In the name of Jesus, we command every sickness to lose right now.
My little sister Carol.
And this mountain shall be moved. And this mountain shall be moved. And this mountain shall be moved. In my name says the Lord. And this mountain.
Mami Antoine, yera vire vira na vienda na sigala mbiloso. Arine chisa echitakuma, echisa chechiwonya mama. Nyawo chisumulula chizisa, chenkanika. Mbwa kwata kumukono, akutusa jogenda. Wabaya mbye takowa. Yewe na muzula, ogulamu wange wachuka. Teri yo mulala alinyamba, ngomu sajoyo. Era wentu nulipe, sene yugange nyanja. Siti akabiko na, omukono gweguli ndokola. Katiova sente zimbuze, amalave vange beyongede. Siti anina nyamba. Oyo musajja talemererwa kamberenga na ye
kamberenga na ye yeah. Alabika ina maso jangwa
kamberenga na ye
eri maso
jangwa wala
kide byange bisa
maseyo
kamona silifa
silifa mama
waye bula mwera nyingi yo
ali wa munange
tusaje ne
oyo mukamba
alidokoda kamberenga na ye
Alina maso
jantwa la maso jandaza
oh oh
ile yangibisa
sifa mama
sifa kubaye kulamwea
kulamu mukama
alitusa kenye
sijakutia
alidokola
best international DJ DJ Vicky Tam follow me on all social media.
chirinde samukama Kabyo nana vita munda viyaba Chichie chirisingo ulokozi Weya sasiza Akasana oba kayaka Kuba neto nyolu takoma Era mukama risigala ye mukama Owamani Abagaga batamulina pakaba Bakabaka nabo basinda Bano onyo kufune mirele na ye jabula Watayamba teria yamba Okuloko zibulimu ye yeka Erorio kuyamba muna Inga mukama mukuteko Umoguramu mwatari butisa Tebuwa na suvi Lavayo muzikiyo butanda Chitalu necho Omukisa kwekwaga baguoma Tekuwa muinike Ya kuguma angulini hile Alinsa nisa
Kambelenga na ye
Kambelenga na ye Alamika ina maso jangwa
Ina maso jangwa
Ina maso janda za
Kamba
Kende ya
mama Sikia kutia
Kambika silifa
Silifa
Kupaye ura mwela inginiyo
Kani nange
Alitusa jine
Kamba Kusinyoyo
Kambelenga na ye Alamika ina maso
jangwa
Oh
Mula
msongo
Ambisi sawa
Yoyo
Kama
mukama yabukuma jagalo manye ukulala nobona yakusasina jagalo manye oyo muchala womulungi yamukuwa jagalo manye n'abaana babalungi yeyabakuwa jagalo manye enviiri z'okuzisala nezidda yaziragira jagalo manye mwaba womerwa empuuta yeyazikola jagalo manye teyo mu makubo gyoyita yakukuuma jagalo manye okuzuukuka ku makya yakusasira jagalo manye ky'obulamu bw'omukama yabukuuma jagalo manye jagala jagala jagalo manye tyakakalimu kolina ye yakakuwa jagalo manye n'eri akisidenti ye yakuwonya jagalo manye sengenge wewose yakukuuma jagalo manye bakanyama boolina si be bakuumibwo jagalo manye kyeze mundu n'embwa si ye securite jagalo manye watakuuma kibuga ebirala kasasiro jagalo manye tyabazadde b'omukama ye yabakuwa jagalo manye buli kasitoma we yalagirira jagalo manye ng'omulalo bwataize nte yalagirira omukisa gwewo jagala jagala jagalo manye okwambala n'onyumira yakusasira jagalo manye kugenda muliba novaayo yakusasira.
Ngawo ni mama gena kwezunza yali mukazi mukozi ayagala abana pia okula abana ebyo kulyanga bibula remufunyenga mulya bibuzenga muguma abaluga abaluga ndwate zaluma bayo bulungi baseka kalenzo kubera wano okubera kino Yesu yambye iraye munange yegwe munange
yegwe munange
yepwe munange yita munange fuka munange data yepwe munange kuyita munange baseba batuddeyo banya ba batuddeyo musembere mbalage munange ono ye munange yafuka munange gambo bya mama bwe yabanganyize byamalangamu amaanyi ndi mukazi munaku ndi masikini ntambula mpita mizimu teyalina yamba teyalina ssuubi teyalina fyucya singa nali nkuzeemu oba nandikoze sente nensanyusa maama naye nali mutabange nga n'ennusu ataano sikyangu kyazifuna naye mukama olina amaanyi gwakyusa obulamu wanneerabiza ebikadde nze nabawasangula amaziga ga maama yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange kuyita munnange nfuuka munnange taata yegwe munnange kuyita munnange baseba batuddeyo banya ba batuddeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange yafuuka munnange yeka munnange
okunanga
yange kutufuna okowa buli mwaka osaba mukama abeko kyagamba nga naye poteya totunulira abantu kyoyiteyo nga bo kale kale bali bulungi embeera yo weyungula amaziga wakabye nokowa oswadde nokowa kuzaamu amaanyi mukwano tokowa yadde embeera yo eyungula amaziga kubanga ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okukola byona biryamina twawaza katonda eyakutonda nakuteekawo ku nsi bw'oba yafuuka bize tolowooza ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okutuwa waliwo kyalimba yadde emyaka gikubya katambaala mukwano towanika katonda talimba kubanga ebisuubizo bya mukama bye yasuubiza okutuwa byona alibituwa
International DJ, DJ Vicky Tim.
Waliwo mukazi musoma mu Bible, bamuyita Kana, yali mugumba. Nga muja we bamuyita Penina, nga ye buli mwaka azala yo mwana, abera yonsa, nga waliwa yafura, ono tengerere, nagende muga. Penina na turugunya Kana, nayogerera Kana, Kana na kowa, Kana na koka, muline ye chawa. Nakaba maziga kakabira mukama na ye katonda wakana bwe yawulire sala ya muwanabi tola waza katonda ya kutonda na kutekawo kusi waba yafuka bize nola libize bisubizo bya mukama na bisubizo waba waliwo chare nyale miaka chukuya katambara mukwano towanika katonda talimba tukubange bisubizo bya mukama ya subizo kama yona alibi Tolina matoka wata msabigere muka marijibuwa Mtalimba Bakutwala mbaka tolina mwana Mkiriza muka ma mzareba longo Musama talimba menda Menda talimba mama Tolina mulimu na yekuma muka matalimba Polifuno mulimu tata
I come before you with a broken spirit, but in this song, allow me to get closer to you, know you better than before. Lord, I say,
every day I pray to be mighty, to give me a brighter day. I'll be telling good day. With the might I can be a bastard. When a good day, the answers are paid. Yahweh, 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 Yahweh,
Okay.
Take a limba,
favorite DJ, DJ Vicky Tam. Follow me on YouTube for more mix and video. Also follow me on TikTok, Instagram, Twitter, and Facebook as DJ Vicky 10.